gudoomiyaasha guddiga arrimaha bulshada, amniga iyo arrimaha gudaha, iyo guddiga howlaha guud iyo gaadiidka Koonfur Galbeed ayaa booqasho ku tagay xafiiska guddiga shaqaalaha rayidka Koonfur Galbeed. Waxaana halkaasii ku soo dhaweeyay guddiga shaqaalaha rayidka. Booqashadan ayaa ahayd mid lagu dhiirigelinayo shaqaalaha oo guddiga shaqaalaha rayidka u haya bulshada horumarka caqabadaha jira iyo qorshayaasha horumarineed ee guddiga horyaalla. Gudoomiyaha guddiga arrimaha bulshada baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Xildhibaan Ibraahim Xaaji Xasan, ayaa ka warbixiyay booqashada uu ku tagay xafiiska bulshada rayidka.
Xafiisyada laga shaqaaleysiiyo bulshada Koonfur Galbeed waa xiyaarsha shishal duwanga ardayda kormeerka ka marnay, waliha ka aranay shaqo oo ardayda laka qanaca kor oo la taabado kor. Oo xafiiska guddiga shaqaalaha rayidka dowladda Koonfur Galbeed uu ku guuleysiiyay in ay la raayso si asri ardayda dadka leen shaqaaleysiiyo waana leen ka shaqeeyay leen ka adeega bulshada ee taasiyadan kama hasantin. Walaa in malaayay ardayda dadkii mudunaayeen, dadkii hoggaanka rasmiga liinka talagalay in la ku hoggaamiyo guddiga shaqaalaha rayidka, in ardayda mas'uuliyadii taasaytii isin gudateen waana etin isin kama hadnagaan. Koonfur Galbeed asan ilaal sadaayta Koonfur Galbeed dad waliba ahan sida gobol iyo walku badan nagadaayaan, wali nagadaayaan bulsho ahaan dad 2 million 7 million diireen ardayda xafiiska waa xafiir sadaayay. Marka in isin si cadaalada si hufnaan in shaqeeytan walla siin ku baahnay waan aragaa in kama santin runtii walay umalayaa sahayn ardayda Koonfur Galbeed inay wadada rasmiga hayti oo dowladnimada iyada ardayda dhabada saartay. Haddii ardayda xafiisyadii liinka adeegay bulshada ama dadkii laga shaqaaleysiiyay ardayda sida qurxood u badan oona hata warbixintana naysi gaabka prosesska la marsiyo, shaqaalaha la qaado oo shuruudo la kufado sida liin shaqaaleysiiyo waxyaalka shishal doonaa una ka aragnay. Marka waa wal idlan ka faraha waana la ka faano gudoomiyadii tiimka walisan lana mahasantin wala rajayna booqashada tiimka horeytana mahadaasa tiimka dambeytana managada doonta diilaha yar walbadana haska nagnagadaan dad mas'uuliyiin ah oo ilaahay hadda wali tiin ardada aqla iyo fikir saleemasiyay bulshadii oo sidii inga shaqeeyaan ardada ilaahay gorsiyay tii una taas masiinka dardaarmaan meelaha tukubidan xoron wada insha Allah lamba waqtiga war rooga hafiska waqtigii aad arroog dowlad la fadhayeen ardayda taariikh iyo legacy in aad ku tabto adiyo tiimka ardayda isla shaqeeyaan insha Allah.
Gudoomiyaha guddiga shaqaalaha rayidka Koonfur Galbeed Sharmaarke Maxamed Guulo ayaa dhankiisa ka hadlay booqashada.
Wayba farxad weyn in guddiga shaqaalaha rayidka in geeg ha booqdan qaar ka mid ah golaha wakiilada dowladda Koonfur Galbeed oo gudoomiyaasha guddiga arrimaha bulshada, guddiga amniga iyo guddiga gaadiidka oo booqasho rasmi ah ka kooyan guddiga shaqaalaha rayidka dowladda Koonfur Galbeed, kaas oo ay booqasho dhiirigelin, booqasho oo maylaray bogaadin iyo shaqada oo kormeer guud ay soo biyaayeen. Waybana farxad weyn in mar labaad mar saddexaad in una ka dhawaayeen xafiiska guddiga shaqaalaha rayidka sidii isiin buu ku aragteen helwaan guddiga shaqaalaha rayidka xeerar iyo sharciyo oo gaar ah oo guddiga shaqaalaha rayidka ka maamulo iyo shaqaalaha dawladda ka maamulo walay waa faafaynta guud aragdan saasoo kale lamada waaxad isin kormeerka guudka soo bidaan waaxda recruitment tagay iyo waaxda booliisigaba wayba ka shaqeeyeen sharciyadaas iyo xeerarkaas indexan guddiga shaqaalaha rayidka iyadoo in jaceylaysan lan ka shaqeeyaan ama lan kalena lan ku midibta kooran.